dunia leo kesha patanjia bahati sufifia nimemwangukia Denisi murekema ameshali chundaua sarafiki wangereya liye alombitia nuku marafiki hivi leo sote tumewaona wapenzi wetu Denisi na Sara walivyo pendezana mama Lukuno baba Amos wamepata mkaza mwana kaka Anthony Jonathan na kidada ka mama dada wini dada nema wote wafurahia wampongeza kaka Denisi vigele gele na bibu memwabani wakapala nishangwe Denisi murahi leo kesha pata wake sarafiki kutoka Ngerenya wamependeza na sote tuna watake Rafiki wa Ngerenya ndiye alombitia Baba yetu sidi na saba Mogo Manara Asania na Ilero Makakale na Ledi Kaka Kitao Juma Amani na Dada Kato Dada Pola Zawadi Nyanya Awe Charo
Shangwe, Denisi.